Kune ikhathi empilweni lakho nabantu izimo ivungvung ngisho nemizwa enhliziyo emotions kumelana nathi. Lezo khathi siyibiza ukuthi ziyikhathi zokuvivinywa. Futhi uthi nanxa ukuvivinywa kukhona akekho kithi ophumayo ukucinga. Kodwa kuneyikhathi la khona kuyikho okuthola thina la singakhona. Ngikubingelele phinde ngikwamukele futhi engosini afresh. Ngingusibalo Pitsingema ongumlomo kaBenedict we Christian Networks. Ngingakubuza namhlanje ukuthi wazizwa kanjani ngesikhathi umoya wawubhenguza uphambana nawe useyivungvungweni. Ngakube wafuna ukubaleka kumbe ukucasha. Phela lokho hlehlehle kuyimvelo sonke sinakho. Futhi uyazi lokhu kimi njengomuntu osegibela amabhano eminyaka eminingi. Kuhlala kungimangaza njalo ukuthi lihlala njalo ibhanoyi lisuka futhi lehla ngokufuthwa ngumoya emsileni walo. Kungani? Yingoba ngenqubo yephysics ithi uma lihlaba ikhala lalo emoyeni kwenza ukuba liphakame noma lihubele phansi okuncike kutheni yena umshayeli ubelicuphele kumbe ubeselilungiselele ukukhuphuka noma ukwehla. Kuyisithombe esisakhela umqondo omuhle uma sekuziwa ekuvivinyweni. Lo mqondo ukuba uncike emoyeni, uncike ekuvivinyweni. Izaga 24 verse 10 zithi, uma udangala ngosuku lokuhlupheka amandla akho mancane. Lokho kubukeka kungamagama aqinile, akunjalo. Kodwa thola ukuthi kulolo suku kanye amandla ethu avivinywa khona, kulolo suku kanye la khona amandla ethu akalwa khona. Akekho kithi okazizwe enamandla uma ebhekene ngqo nokuvivinywa. Kodwa kunento eyenzekayo uma sibambise noNkulunkulu, sithola amandla amasha ngaso kanye leso sikhathi. Into le enamandla ephawuleka ngokucacile. Njengokuba nalelo bhanoyi lihlala lincike njalo kwinqubo yephysics, ngakho nami nawe sihlobo sami, iyikhathi neyikhathi simele ukuncika ekwethembekeni kukaNkulunkulu. Ungaphela amandla uwe kulolu suku lokuvivinywa. Ncika uNkulunkulu, uNkulunkulu ukuleyo ndawo kanye futhi ukunye nawe. Yilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe li-fresh namhlanje. Sathokoza ukuthi usithinte uma lezi nkulumo zekubusisa ukuze sidumise uNkulunkulu kunye nawe. Admin wethu uhlale elungele ukuthi athathe ucingo lwakho nange-WhatsApp ungasithinta kule nombolo 067 706 0077. Angiphinde 067 706 0077. Inkosi makugcine.